You know what? It's DJ 7, man. Worldwide, baby.
Mapenzi kede, kakana ogopa. Na nipa wazimu, naropoka. Kama nimekunywa mbege, nadondoka. Melishwa usembe, narozoka. The way you dancing, my baby, oh. Kata. Maliza mwezi, oh. Kata. Nibi kwa siki, oh. Yani na hema kanikombi, oh. Kata. Vuruvuru, baby, wanivuruga. Kata. Tuelewa ni kizungu na kiruga. Kata. Yani baridi kavile tukochuga. Kata, kata.
Better sound.